www.azukulu.com. Beast Bars on the Beat.
Unandisia manja ali nkosi sonoba yoni ufunacha unandisia manja ali nkosi dale unanuza soko ndana maloma genzanga waine analo wapiti inalia teudinataya panandazi dolera mabala zinaboresa inalia teudinataya panandazi dolera mabala zinaboresa
alia ichonde tuvani
ichonde sijani
kumbola ntima wanga naseka alia ichonde tuvani
ichonde sijani
mbili mtayo saga jangwaza ae ichonde
tuva
mbili mtayo saga ndalama ae ichonde tuvani
ichonde sijani
mbili mtayo saga jangwaza. I'm